You know she look pretty. Why her collection I miss it? Baba kukwana bagambe basalamani. Sale beba fana bimalamani. Katuba vimbe baby tubalaga mani. Energy baby don't cry. Katuba salize kwenkunywegera kisinji wangaze. Nkutandise ebirungi maso kankutangaze.
Bulamu bunyuma nga tuli babere. Mbera hapi omutima teguba bubi. Mbikole bali baluma bire. Tulibaba chituba tubakuba. Mkwanoko wasangula mubari. Kubachi masuru bide vya babi. Skipi dresso kuboto vya mute. Kwa mutap das morele.
Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy.
Yeah.
Masa semu chifuwa shuri simuta. Yafuka na mwezi ya vaku vya star. Night hour wanjagula simuta. Bibi vya kurana vya ba gangsta. Mochibala katia mfude rockstar. Mkukema katia kemi pasta. Wamanyi yali kubuli poster. Ichipita baku sweeping lota. Tutu mama ateka vimami. Yasiba neka bini kutami. Kutula nkuteke mo money. Wechiku hata yon kuteke mo baby. Jagala kwe and the rest, no. Ufanyo I had to let you know. Ha, babe, no letting go. Manyandi nawe paka fayo. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Baba kukwana bagambe basalamani. Sale beba fana bimalamani. Katuba vimbe baby tubalaga mani. Energy baby don't cry. Katuba salize kwenkunywegera kisinji wangaze. Kutandise ebirungi maso kankutangaze.
Yo, love my song.
Happy, happy, happy.